eɗen goni yande joni toni min tawi sappo e joyi studio kala ngu habaruji e fulfulde. Kodi jagnalle e moɗon habaruji meɗen hannde en kalon dow filla wolde waɗi hakkunde remoɓe duroɓe nder département mo Kooni région mo Taawa. Ɗum ndu kondan wiyama neɗɗo goto ma yi himɓe joni ndu woni ko Barmi en nanan laami nona mbiyen Jawro wuuro wiyetego fa hannde ni Tungan Yakuba nokku to wolde nde waɗi. Nonni fawara joni ele habaruji no tawadu konda ni hono kiiteji ko wona waɗi nder ladde bonnini ladde sanne ko watto hectare uji keme tati ele lewru wanondu ennato e nder région mo Agadez. Ɗum ndu hunde noon ko laati wowaka sanne hikka to région o heeɓi ndiyan sanne ɗon ndu en paman ɗum woni ton en ndam. Yewtere men pinno studio kala ngu haltina hannde haala hono ñamande tawaten le ñamri ko wiyete vitamine A faame nafakkaji mum e ko saabi ko eɗum yiɗa kodi jayirte moɗon Soumana Amadou jangan tan habaruji fulfulde. Neɗɗo goto woni ko maayi ono joyidu konɗan woni ko Barmi ele wolde ko waɗi hakkunde remoɓe duroɓe to wiyete Tungan Yakuba tawa kana kiloyinoga e jeetati e birnin Konni nden ene kaydu région mo Taawa. Noonni Jawro wuuro ngon endani to Tungan Yakuba mbiyeteɗo Habu Mahamman kañum on endan fillene ke bandima Asumana Moussa noy wonno ɗum waɗiri.
Manno madama kaal ɗum ko hoɗa
nodduroɓe e remoɓe kaɓi koɓe kaɓi ɗum welay kam fey seeɗa goto maayi. Duroɓe e remoɓe fuu nawni wakkati ko njanomi ƴeewoyde ɓe gendarmori no remoɓe njoyo Barmi e goto kelɗo. Laamiɗo wuuro on ko wari ɗon kenga ɗum metti ɗum sanne. O wi ko goɗɗo re'i haalanoyi Jawro on hana wolde naata caka maɓɓe kadi ngam Jawro kam ardininɓe. O woɗi du o wi'i fey imo fottuno non iɓe mbawi haɓude ndenne. Nden ko o noddi nimɓe wuro ɓen fuu e wiide to iri ɗum fillito wadde kati
balikici abarci
région mo Agadez du konɗa ni yi'ama nguluji hono ladde waɗi ele balɗe ɗe enda nokku jeetati woni ko nguluji enda ummi ɗum bonnidi ko watto hono hectare uji keme tati yaadi e huuɗo kañum e kulle ko fuu ko tawa ɗon enda hurnondu ko laati ɗum juwi himɓe wawi wiyede ɗum laatake hande saabu ɗum wowa kana hono joni eɗen andu hitande hikka région mo Agadez heeɓi toɓo mango sanne sanne. Nani ko fawari joni docteur kawjiɗo filla ko darto laddeji e dia e ko rente ɗum mbiteɗo Yusuf Labo haalani bandimi Anissé Karim Ila Agadez no fi o wardi.
Illujo nder région Agadez ngulu laddeji jeetati min keɓi le lewru octobre tan hectare uji keme tati fungo ko tawa le ladde ɗo fo wuli nokkuje tati min limi to ɓe jarta kedde sigari njoppa ɗiɗaɓe gueli no woɓɓe garta jara taba bonka njoppa ɗum dilla ɗum saabo ngulu ladde. Min keɓayi nangude nimɓe ɓen ɗum waɗi komiɗen poɗɗo hakkilloji nimɓe heɓa ɗum hoƴane laabi ngam renude nokku durande nde. Kam woni nde a huɓɓi hiite fa nde fira ma attey gonɗa aɗa deka seni a hantidi emum mbara hiite ngel ley nokku ngun ko dilla.
Noni ono ceede sa'akuna mbiyen Botoru Albacca to en Agadez ceede mum saami sanne saabu nden wonana ujunere tati e kemenayi hannde warti buuɗi ujunere e keme jeetati. Ɗume waddi ɗum du konɗan ɗum wonno ko fande mbiyeten Ahmed Uha laatiɗo kam woni kawjiɗo hono suudu luuma kañum e demal to en Agadez. O wini hono laawol woni wala ko watta ko himɓe nde soodi heɓa wartana ɗum e nokkuje muɗum en.
Ar caka lewru octobre du min puɗɗi cottol albacce ɗen luumako wala sanne hannden ngam seɗɗa seɗɗa himɓe gonno gara woɓɓe du garta seyni keɗum min lilda ɗum e laawol amin ngol du wooɗa. Looreji mawɗi ɗi ndeni dindama albacce jeɗɗiji ɗiɗi gatta caka Agadez e ñamay. Ɗum du saabi ko ceede albacce ɗen no ƴeeñano jippu. Arande ni Botoru albacce 3,400 min connata ɗum hannden ceede ɗen jippake 2,200 ujunere e keme jeetati degondu du jippoto faadu yottu 1,400,000. Ɗum du sey albacce lobbal ngal neɗɗo de waddi albacce millioji woyguɗo sey heɗake jeɗɗiji ɗiɗi nden ko heɓa ceede ɗen. Jooɗo heɗa oodu tanni woni
saɗornaa.
Noni caggal cadde ministre leydi France kawji ndenago leydi e soogeji mbiteɗo Florence Parly wari Burkina Faso subaka hannde o endan ni wonno ko o waɗi hono farjo yewtere dow filla ko darto o wi hono konu ko wonno waɗi hakkunde ɓiɗɗam bonɗa kañum e jihaade e leyɗe sahel ɗo enɗa o hunno enɗan ko laatidu konɗa ni ɓe puɗɗan golle muɗum ko inditira fawarjo ndu banko nayaɓo ɗum ndu konɗa hono yimɓe leydi france sogueji gonɗo enɗa ene leyɗe ene mbiyete barkane kañ won ko watto ɗum hawtade e sogueji burkina faso nani yewtere nde o yewti ko bandi min mbiteɗo fawarjo ndu konɗa ni miki ruwamba goltana radio hono mbiyeteɗo radio waga f m hooƴi haala ka komin keeɓi e muɗum
sur le front des opérations militaires les
sogeji din ne tittinkini na durwida biddam bonda bani ko en hanta hibe e bawdo mabbe fu fille sokiraade gada kandu wala der durogo seyni nyanne refi kajjara hakilo fukkimu da cakantaraaji leeda sahel hebana motsala hanne men kingi sigila ekittino orgal sogejugo gelma inniri borgo kat sogeji leedi france ardigal de balla sogeji leedi burkina faso o yataadu orgal gal fudda jilaru joddina hakkilo fukkino do kere leydi tati e men gadi filladu ardangal G5 sahel fedde dental leydi diru joje biddam bonda der sahel men tete ke gollal gadaade yadu yesu du hebake der ardangal general namata ton sobirde leydi niger to kapodo dudde jaba e bombe
la capture d'armement significatif
noni fawar joni le habaruji di no tawadu kondani hono pirtol ko himbe tindi ko wona wade yaade filla ko darto chukabe rewbe watte l'ecole tawi kodabe dewlinaka law kañe fawar jondu konda ni on neddo se nyawi yaha loktorore dum wonno wade ele fawar joni wuro wi tengo birnin lale jia kanato en departement mo d'accord région mo maradi isufu maydabo katumbe latu kawol lamido leydi ndi enda wi tende birnin lale o halani bandi min e do fi o enda wonno yara seket nanon de do yewtere
ndenno ni komin tawano nder jahilaku suka debbo duuɓi sappo e ɗiɗijo no dewlini tawidu o yonayi amma hannden no woodi wakkati mo suuɗaki ko faame ko suka debbo foti dewlini wakkati o du woni wakkati mum nde ni allah waɗi o saawi o rimi o heɓata saɗornal ngum fuu hannden neɗɗo fuu wari wi'i dewlinan suka debbo mo fotayi suka debbo on no waawi wara haalana laamiiɗo maire na perfe nde allah jaɓi du min durwan wurtinde hakke suka debbo on saaru fuu du mo ɗowtanaaki wakkati keɓaɗo o yehi dewlinoy suka mum debbo min uddan saaro on onon sukaɓe rewɓe komin giɗi he moɗon woni pukkino hakkilloji moɗon joɗoɗon jango ngam gomnati e hoore mum wi'i seyto on gaɗi duuɓi sappo e jeegom nder janguirde nden nde oɗon giɗi sey dewline ɗon
to enɗan gaydu konɗa ni tawi kama ko ñaw guite heewi sanne nder leydi ndi enɗan ñaw guite ɗeedu konɗan ko interté apollo kam woni ko watto jiya joomu guite no woji coɗɗoy to ɗum du konɗan hunno ko laati laatake saɗorma sanne ɗum waddi ko fawari joni du konɗa ni mbiteɗo hono madame maria abarchi laatiɗo kañum o enɗan woni hono fawari joni kaw jiɗi loctorore to enɗa nde gaya o wi ko yiɗe himɓe ni woni neɗɗo fo jiɗo guite muɗum no nawa yaha loctorore ƴeewene to yaha wi a sodan safari ji wattana waɗanogom nani yewtere makkunde o haalani bandi mbiteɗo fadel alou
effectivement sey
ñaw jitte ɗen gaɗan leeru e ko daki nde cakantaraji ameɗen himɓe ne garan loctorore no ñawto amma ɗuuɗal mabɓe fuu wuro joɗoto ñawto ñaw jite indiraɗe apollo ɗen iɗe nawi kay amma e gaddanta himɓe saɗormogon fuu e gara e ñawto loctorore ngam hana safare fuu woni safare kaden du laaɓal ne hiɗa laaɓal ɓonnu kaddule e cakantaraji galɓe dabaji du tawaɗe nder ɓaale wakkati warde wakkati huwe lamne undu no
yiɗa
noni laamiɓe heyɓe ɓe fawar joni commune mo kurfeyi e fawar joni ndu gallure filidie ɗum fule département mo filidie e région mo tilabéri kaen woni ko joƴƴina hokka laamuji mumen hokka golle muɗum en ɗum du kona préfet mo filidie kañum woni hono ko ardi on ɗon batu noni fawar joni kanko préfet on enɗa du hono ko waɗi batu o enɗa caggal mum wonno ko bandiraɓe amin tawto enɗa yewtidi e mbiteɗo carbo cheku limam laatiɗo kam waɗa hoorejo hono gallure nde enɗande kurfeyi nani yewtere nde enɗan ko haalni ɓe
mon ambition c'est de
ko jimmi ni woni gollude nder laawol ko yarta commune on yeeso to ɓe lomtumɓen keɓayno yettede miɗo yiɗi gollude witto ɗon mi golla no wooɗiri kan woni nder lamdi hawtade e ɓiɓɓe wuro ɓen e dekotoɓe ɓeyan ɓe ngam yahdu yeeso commune on minen non ko domri e ɓiɓɓe wuro ɓen ni woni walleede wona huuɓude wi'a miɗen belti ko mane hooƴa tan ha'a ɓe mballa far yahdu yeeso commune on aranel ngel fuu so nin ɓe jiɗi yahdu chaadu commune on yeso saito njobi itte mu en e jangele
il est taxe
noni noga jena yal chapantat lewru octobre wandu enda wono ko fedde cdaw do woni hawrtere leede jadian ko ngonde banngi hirnaaga afrique wadde hawrine mudu e do fi ko darto hono kero ko himbe mbaay ngadande ko e mudun en ko laato du kanyun jeyjeyangal tabita dun du kondan ni be ngadde hawrine gam batte dun do fondite fa woda dun wanne du kondan talki dun wanne du kondan ni hono laabi laamu tabiti der leeden fu dun sabi cdaw on enda wi den en waajibi tabe du fu dun tokkondira fa woda dun wadde du kondan leedi fu tabe to jomu woni dun titta dun yitude hakke mudu on don ciagal mudu be jami ko to tawe dun yaajine fa dun ya hara yimo wa dun won hawrtere mawde hawjidi filo ko darto hono arzu ko nambi en kalisiji leden enda kanye fawarje hawrundeji goddi enda duniyaru
laso ilewru ut ko du ujunaade it isap ijene studio kalangudo radio ji chapan etati ijetati di gollidita
fudden sigilaji gakkol habaruje e rebe gaddanta bandira e mube rebe
talata fuga e kokol habaruje e bellare
fulfude
hausan kore
germare e francire
ketene yotere pindinor ko studio kalangu do labi burna lobban
yemne jogo e mintaji sapo e joy lasara fu no wodi batu joda kale
ko rebe gaddanta bandira e mu rewbe do jonne duniyaru itellal
ban nawantiri hanen yewter men pinnol studio kalangu dartnani filla hono nyamdu nyamte dino wodi nafa der mundu latindu kon nan no inditere vitamin A vitamin A odum nafaka mudum golle mudum ne hewi sanne sabu yama no walla beyda jile no walla nyibugol bandu no walla renugol bandu dum wono ko fawar joni hono no yamire ja tawe suka pamar hokkama dum wakati hono de rimande fayaade hono ko to dubi sappo dum wono ko fa hande du kondani biyetedo jalla madama kenda bandimi ye yewde docteur Habu Abdourahmani docteur jo mawdo gollowo hono sarus kaw jire fille ko darto cello do na galdudo nyemey edo filla nafakaaji vitamin A
koyi ete vitamin A hunne no ko haani hokke sukaabe pamarbe gam batte in nyibane be balli mabbe in walla njomu mona mongu labbu dun saabi jon en anni wi isuka dari ma faya dubi sappo na haani hebo dum docteur Habu Abdourahmani doctorojo modon gallo sarusi kawjun o cellal don nyamay
la vitamin A
ko wete vitamin A Allah haali musan ko won der nyamduji gonnon ko lati du no nafa sanne bandu bi adama no wodi ko lati ni tagira no woddu konna ko himbe kanyum ko watto dum
ou bien fabriquer chimiquement
de nyamduji die vitamin A don en na wawi hebede
vraiment on en a en abondance
no hewi en der nyamduji tawda hon vitamin A ha ko li nyante di fu no tawda e mudu hono carotte en den en bokko e hore mudum har bibbe leddu ko na mangujen tawa non non du ko na tamati du no wodi vitamin A o den ne kay dum wa hebe der gure ladde e hore mudum
on en a toutes les potentialités
dum vitamin A o sawroto
d'abord c'est une vitamine qui
entre munde non ko latina beede jilen bi adama sanne se nedde hebi vitamine A o enda jile mun no modjan no foddi toto non non du ko na se nedde hebay dum du aya jile mudum nakki soto fa yottina dum to wela nenne vitamine A o enda faande no rena du ko na bandu bi adama no hokka jomum basira har jangobe noni nenne nafaka vitamine A o enda no mauni sanne
c'est très important donc les multifonctions au niveau de l'organisme
moy hani hokke vitamine A o
d'abord dans les premiers fa donc développement donc du
corps parcelle sukabe no tilsi jati tay vitamine A on hebe e der nyamdu di suka nyamminte di ilunde rimade faada dubi joy faaya dubi sappo minen fara ami sabu dum wallata na sukon endam bandu mu nyibo fa woda heba mawna mangu lobbu non non du ko dum renam bandu mu dum fondito fa woda dum mojjina du ko nan jile mu mawnde jile mu fa woda vitamine A on endam hunno ko lati no nafa du ko nan mawbe sabu mawde hor mu dum sen heba dum den dum mojjina jile mu de dum jaccidu ayedu bonana dum jile nenne ne kayni ner majju no nafa mawdo no nafa suka noni nafa ka mawdo woti
les enfants que les adultes donc la vitamine A elle est importante
et do ko habru me fulfultili hande sem wi assalamu alaykum mbalen et to jamwali
studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapane jetati 06 chapane jetati jetati chapane joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sariaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fottem fada studio kalangu yadu leydi niger
Thank you.